Radio Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, et Fulfulde.
Kamisare noga e nay lewru novembre hitane 2016 jana yamde soki do radio kawral li lamu kunare o sakirabe jottino no do kabaruji di hande yo Umar Waygalo on competitive wi de leedi France di be jide ministre ngabe sappo e go o do wono gombe leedi Afrique de leedi kedude do won leele fol Afrique ngol leedi ele kedude hirnaange de le majjun yoga e halaji di fun jowi kono jaden kobbe kani habirede gal do kawtal wadi leedi France di kanko ministre komini do denagu leedi France ni no dirtede Bernard Cazeneuve kanko ardino do kawrital on jottobe wobbe kolliti wir so bammi fa leedele den dentini bodde mudun e asati an hasindini Allah wattu joni o be jaw yalla hono be kan habirde jaddin ko be keba do ben du ngalu jababu jarandeji woteji commune ngaji ngaddi leedi medendi Allah jabbino do di dokkama do bamako do hollitinde wiide nokkule kewde le bamako do RPM ADMA kanye IRDRD le rezo ngaji di be kolliti wiide dum wona parti ngaji sina di dokkindiri ton juude de kulitiwir wattu jono dum won walde hominide kabaru lamu lobbo fa yotto yo hono oppugol roobe el sa ngara fa jibino no hani waddir leedi meden ni mitti tede wiide oppugol yo do mere mere no wakkat jono be kulitiw tiida Allah jan to ngile dido golleji de do walde be ngadi kawtal mabbe kenya do bamako do fa be diwto landi diben kani wadde fewtude e lamu sakira di wonon sembe kabaruji di min jogini do be tande di batte radio ji di fa gasa bismillah modon e hedade kawrital wadi to paritobe kolitiwi dun leedel Afrique kedude hirnaange de yimbe le mudan gonno le ngal do kawrital yogay halaji di funjoy kifab de yal hono jaddin kobbe kani habirede le lefol sa hengel kani e le leedi France ngal do kawrital wadi le puddor yonterne ministre ngabe sappo dido Europe le leedel Afrique kedude hirnaange da no gonno ton be do ministre ngabe kuminibe kabar soldat sibe non kanko ministre France no dirtede Bernard Cazeneuve do mo wonno ardade ngal do kawrital kanko ministre kuminido kabaru de na gule leedi France ndi fa kebe fam da kede Muhammadu Samaseku
ele balle didi woni ko ministre en sappo e go on be hirna runde Afrique be kolliti pilital mun en habude fanawa bonandaji jadin ko be hononi Bernard Cazeneuve wirini kanko ministre leedi France ko manido kabaru denagu kolliti wiide sikke fufu wala e kulbinali gubal akmiidi do hirnaange runde Afrique ne o micintini wiide dun torraji e do bondere be jottike leede kewde di leedi Mali nyande noga leeru novembre hitande 2015 di leedi Burkina ngada di der Wagadougou di leedi Cote d'Ivoire to Garambassam tun e di leedi Niger ngada di der lamu bosutun kanko kay mo tajuri won fandaji ibin jidi huncande hore der lefu lede le hirnaange runde Afrique de e kanye le nokuji Sahel e Sahara di won dabareji di ministre en denti fidi goobo do dawrde imma daraji jeddoji propagande ndodrobe ko mun jadin kobe sala sukabe jotabe dun be ana bedene famu ministre be ana kan yeltinde hejo golle kuncanobo hore sifaji habgol be do yimbele bangal tutundral gollobe e golleji kasindinaadi lede sappo e goode yo joyji 5 de e kanye lede Cote d'Ivoire Benin Senegal Guinée Cameroun et Togo
ko ni fana ngal do kawtal ngadu ngal to pari to faabe jewto wattu jono de do leedel nobe kan hokkindirde do hen kabaruuji no jaddin kobbe ngordi hojo tobe wobbe ko litiwide wakkati jono dum wada sababu soko dartite ko yaltali dido golleji be jeyal hono be kan fewtirde e jaddin kobbe kede kanko no dirte Serge Daniel o njodo kabaruuji o balli fittodo dewtudo andan da kabar no deejere wordi ko haali do hen do faccitango Muhammadu Samaseku
hakile am min kay ngal kawrtal ngal yo hantingal jaati sabi ngal holita wasugol fedde simok humanide non habugol bonde rebe der Sahel de leedi Algérie jogi non kabar mudum leede Niger Mali e Mauritanie fuf ana gonno hen ka imade mayre medal hebuli lawol bangi goto de fedde G5 de ju inama bande hunjana hore habugol bonde rebe be bangi goddo dun e de landini siniminde leede godde kambar dun min mila wide ngal kawrtal ana heewi nafa sanne der Sahel ngil hande hande o so en bam misal du jaadinke gondo de Sahel leedi Mali ndi mo wawi nawtarade dati njahobe njolari be wadde bonandaji fander leedi France ma leede Niger et Chad ndenno an hani jati de do leede ngada kawrital to tondira hakillaaji e kabaruuji do dati dabere di kani nawtarade bangal habugol bonde rebe be
jena yambe hebi silimaaji nay sekraba do balni termi joji modo e hollaame be malane ngal mi noddirta phase Facebook e compte Twitter studio tamani jababuji arandeji woteji commune ngaji leedi meden di di dokkama do bamako do kany e rezo ngaji goddi kasen be kolliti do bamako do waldinde noddirta RPM IRD ADMA PACC kanyen ardi ka le rezo ngaji di sina yubbo yinde de kokkindiri ton juude fa keben famtare kede Ousmane Ali Bouli
parti ho horejo leydi ni ardi le commune goobo didabo e joyobo parti ngaji gondude daande e parti horejo leydi ni adema e yelema kanye parti mo walda e daande horejo leydi ni kanye ardi le commune jeegobo tatobo e nayobo le commune gallure segunde rpm ardi hebi conseil en sappo e didon joki alliance pds modek hebi jeegon parti horejo leydi ni ardi kai hebi conseil en sappo e jeegon joki adema hebi sappo alliance adema asma sinid sadi prvm hebi conseil noga e jeena yon sigaso joki ird conseil sappo e taton le gallure motide alliance yelema e adema rondi conseil sappo e jetton ird joki hebi sappo e didon alliance rpm kanye parti ngaji jeddi goddi pecci conseil en jetton ido jabuji kokkaade arande nokkuje kewdi yeddama dum wadi le commune didabo bamako yimbe di parti ngaji kolli wirde di jabuji ngana gonga ngadi majere batte mudum talataare jabbine de mangal pad en chaifiti majere de le gendi tumbutundi temede temede himbe ngadi majere hollitinde wiide ana chali jabu kokkaado o be kolli wiide nguykaaji ngadaama nyande wotende
addadu yimbel hono foti jaltile di do woteji fa hande landol ana do hen dun labay do bamako do so hollitama wiede fa hande lamo be kalay dun woni yimbel no foti jalti so gotoyi ka le raison gaji di hollitama wiede yimbel be jalti ton fa kewi jehi gotni kono yimbel be jidi fa lamo dun en ton fa kebe famtade fa hande kebe muhammadu samaseku
rafnde nagu hadal fi commune gaji kewdi lamu mutidi hinnade wote de raison joobo o le cercle muti o jati chapan taton do temdoro ngoni wotube do bankastun chapan en nayon do temdoro haki chapan en taton do temdoro ngoni wotube der cercle gaaw ko buri chapan en joyo en jeegomo do temdoro to buram tun le cercle sigasu chapan taton do temdoro woto yoy to segutun famdi fuf chapan en nayo en joyon do temdoro ngoni wotube tawene nogayo jeegomo do temdoro woni ko kay hebi der ngalure bamako nde kay adada fuf matna kumpa nyande talatar nde watunde lamu kobe be jaltini jawabuji di ka le fundore yontrande wulitama wide adada yimbe la wotube le commune ngaji tati urali fei noga yon do temedoro ka eleko kanku kajado guldirde horajo leydi ndi hali do RFI der lindi balindi fuf ko buri chapande nayon do temedoro ngon wutube
fa hande hala jan ngondi halen so bami faro belbe an jibino ko wi'a be opire mere mere ko waldi do wono humininde kabaru lamu lobbo leledi meden de bingu leedi yan kako e rewde hakkeji robe be ngadi kawtal mabbe kenya do pomoko do le majjube jewti kono tidalaji tongil leedi do golleji cagal mudo do be ngaran jewtade be ngaddo hen landi fewde lamo no dido golleje gori kede kanko noddete madame traware hawa traware kanko lami der do fedde ko mo halido hen do foccitango muhammadu samaseku
la politique de gratuité de la césarienne
wodugol césarienne mere dawrama sala rewbe be ana hisa ele bengu mabbe kamin tayki wide ti allahji kewdi en jehama ele golleje majji batte dulugol sariaji kumani de kabar mudun yimbele hobe anda ko woni mana césarienne wadire mere sabu yoga ana wajimbina yobe totte cugu taxi mabbe dum sawini mette mawde akunde yimbele nortotobe césarienne be e kanya dawtor embe denno min dawri gal kaldal salati allahji dimin nenti e mudin di ana ande e njottina dun lamu kobe be
te la so apporter à la connaissance des autorités
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sikira bu jurnere jeyalon on nele kere duuji to en puddiran do kuccala do be kollitiwir ko yaati himbele chapande nayo yurobe le balé halanane kanye dogotor en kanye gonde wadde ton kawrtal mabbe wattu jone be gonde ewtade ko woni sababu hono wayde nyamde fa haara sukabe kanye e rewbe le cewibe wonbe tonbe le ngaddo ko ton be jewtoto wattu jono no be kani hebinirdi do tidallaji jogal kuminibe dido golleji yo suudu dogotororo wondo to kuccala to se yurita en gardan fa do mottidobe kollitiwir wattu jono ko ata yimbele temdaron to muttito kuminibe kabaru jaaguuji kani en gondi e wadde ton kawrtal mudebe gondi e famminen no diido jaaguuji kani yirwirde ton dum woni yimbele gollobe jaba fa yotto yo maro kani e liddi be kollitiwit be do yimbelbe iwri le commune ngaji nogay didi le cercle bankas banya gara duansa yuwaru tenengu kani e motti ngal do kawrtal kan ngal wadde ton balde joyi walde humnine kabaru nyame fa haare e yirwere jallini kani fewni ngal do kawrital sécurité en garantie minire fa do kaydo be kollitiwide soudu commissariat premier arrondissement to kayto wiyama be nangi neddo goto mo be cikkiti wide ana wondi e jihadin kobbe o do neddo dubu muda na bare e dubi chapantati e joyi de nanganomo de do hollita wede malfal kany e chondi yama e juude makko wattu jono hondi gulan wonde wade de hen fa dia yalla wonko bilindiri mo jihadin kobbe na wala sécurité do katte nyalomande kabaruji mede dimi joto sanne hedade hejo jame wattu jono min kertniki do wono jotale amen di kala goddo le mali e mangal modo folitinde wir sala modo ana do studio tamani do wassalam studio tamani